Oh my God, yeah, like you. Zay.
Amekubariki na mama na mwingine mi hapana wako mi mtoto mama Tatizo we ni mzuri sana amekubariki na mama na mwingine mi hapana wako mi mtoto mama ninapaga unaponitadia warahi baby umenirizia ni kwako farasi chiwezi akia Mungu tajifia Napaga unaponi tania Warahi baby umemirizia Mekwako farasi chiesi Akia Mungu takifia Otake nini nitakupatia Bilivyo mo kwenye hii dunia Tufungue chuo cha mapenzi Tuwafundishe nao Baby tuizana Mie ni wako tu Watawanga mchana Usiku watalala tu Ma baby tulizana Mie ni wako tu Watawanga mchana Usiku watalala tu
We mama we, we mtoto Ukweli mtupu mamba kuyafanya mnajiwa Usiniache mwenyewe, we mtoto Ukweli niko mkupata chungu mfano Maria Ukweli niko mkupata jikola kupikia Ukweli niko mkuchete kenda mbari utaniwa Ukweli napunguza punguza watu chuma dandia Ukweli napunguza na uchafu mama turia
Nyumbani na simia masimazi amenipoteza uli Utaniwa mama hamina si amenikoweza juji Mina enjoy nikisikia sauti yake Fikerele yake
Mie ni wako tu Watawanga mchana Usiku watalala tu Ma baby tulizana Mie ni wako tu Watawanga mchana Usiku watalala tu
Watalala Watalala Muse Watalala Watalala J.C. Atira mento Mento Mireja jafeti na wanangu atira mento Kibori, kibori